Paprikan, paprikan, tu dati seve. Pure zangu zimesiko haga, nimengwai mnipepe. Tuka kutanuka madaga, nita blame all my sengi. Maboy mtapado na tis mambangu, afresha mavitenge. Paprikan, yani 2, 3, 7. Pure zangu zimesiko haga, nimengwai mnipepe. Tuka kutanuka madaga, nita blame all my sengi. Maboy mtapado na tis mambangu, afresha mavitenge. Wacha penye unajibonga kipasi kama tupige makucha. Wacha penye unatupige makasi kama tupige machupa. Rapa flani anajita ndege, no mani ana mabawa. Tenge flani anadaya ni denge, no mani venye na gawa. Kumesi na mini kucheza na wembe, buda chungu utajikata. Kati wa mi ako les matembe, suni jenge kwa kadao. Kuda lidai kupigo makati, zoni tabia za jiji. Sige kupata kama ujajipanga, budi tabidu metiki. Me and my ex to my tana juice, just as a two in the baby. I've got to set on it, and get in, and it's a foot to a baby. Paprikan, paprikan, 2, 3, 7. Pure zangu zimesiko haga, nimengwai mnipepe. Tuka kutanuka madaga, maboy mtapado na tis mambangu, afresha mavitenge. Paprikan, yani 2, 3, 7. Pure zangu zimesiko haga, nimengwai mnipepe. Tuka kutanuka madaga, nita blame all my sengi. Maboy mtapado na tis mambangu, afresha mavitenge.
Najua imekubamba we mikono juu. Usikuwe na haya wewe, do the moves. Shake the legi juu. Shake the legi juu. Tumekam na drill, so you know how we do this. Pewa cock, josi lete feelings. Waldai siwezi, so ni mil na kill this. Keti chini, cheki chill, yo. Rada ni chafu kunio waba, where's the fish? Mistari ni moto, hadi na joe, na filio joto. Na toto si toto, kame iva, chana losho. Chana losho.
Nimeanza rap tu juzi, mafala wana nidea. Wangine wakona upuzi, ati shefa mindo nimelea. Punguzo fala na upuzi, labda kesho nda kukojolea. Wangine masingozo upuzi, tuoneshe zile mbuzu na lea.
Uwezi safisha, uwezi safisha. 254, uwezi safisha, hai, uwezi.